black ninja. Yule komando, kutwa na mizinga. Zela na bisho, kutwa zima jinja. I'm ready to go, I'm ready to go. Wanaume zararo, I'm a black ninja. Yule komando, kutwa na mizinga. Zela na bisho, kutwa zima jinja. I'm ready to go, I'm ready to go.
Heavyweight power, kila upande sawa. Kila upande mikono juu wanachichawa. Moshu nafuka, unanuka dawa. Respect, I love my mommy, hawa. Cheers, yeah, 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 we right here. Watoto wakali, what's up dia. Yeah, tukitoka hapa na kule pia. Napenda ukimove, macho ya na kuangalia. Bounce back, easy pande, no ma. One shot, teka mbaka loma. Sina sura mbili na sina sura kabisa. Macho yako sio yangu, huwezi kubisha. Baby love me, love me. Lamba lamba sugar. Lamba lamba baby, bado bado inachuja. Niko mbali nje, nje ya dunia. Kupa kupa sige wala tafukia.
Wanaume sana roho, I'm a black ninja. Yule komando, kutwa na mizinga. Zela na bisho, kutwa zima jinja. I'm ready to go, I'm ready to go. Wanaume sana roho, I'm a black ninja. Yule komando, kutwa na mizinga. Zela na bisho, kutwa zima jinja. I'm ready to go, I'm ready to go.
Jump around, kama Chris Closer. El Magnifico, Mr. Big Bosa. Gitaa kamari, mzunguko minatosa. Hatuchekani, tumbo kama Ricky Rosa. Mwanaume sana roho, bola kisu kinakata. Hata toto nao deal kama ukipata. Niko peke yangu na nakura kwa sauti. Kati kati ya kiwanja na piga mashuti. Self-made round table na kuwa mjedala. Unaweza beba beki, minta beba ndala. Takumbuka swala, minta kumbuka Allah. Shia kisha naibeba ilala. Shia!
Wanaume sana roho, I'm a black ninja. Yule komando, kutwa na mizinga. Zela na bisho, kutwa zima jinja. I'm ready to go,